DJ Records.
So now we're on the beat.
Baby girl, you are so good around on the bed. My love, you my sweetie, my sweetie, my baby. My love, you bring me a soul, please. You love me, we'll be nagging all day. Me na pen on a young kiss, cookie one body na goonies. Hey, you are body looking nice. Sagodi wa uzuri ya mekubres, toto mzuri unajua na kudres. Mina pendaga, ukinipana maza, mazaga zaga. Unaniwezaga, nikikona mimweza kona shiba shiba. I love you, nipende tuwe wote mama, my baby yo. I need you, usini acho tanumiza mama.
Mama, menifanya nishikwe kigugumizi matembele ukichutama machokodo tadhani nimepishana na jinamizi. Weni wangu tusitamani kuwa mbali na wewe, hata wakisema sema sisi tuna mute wapasuke wenyewe. Cheesy, menifanya niwe crazy crazy, yeah. System yangu meiteka mpaka meguwe nezi nezi, yeah. Moyo wangu menasa kwako baby, nipe penzi lako baby, never leave you lonely baby, cause baby you're my